ntwabadde atuli wano yate ne tufuna amawulire ag'ekikangabwa
gatani malungi
agawo ga mabiddala agabakozi b'ekitongole kya IWARA basatu balambirira banonno bafiride mu kabenje akagudde wali mu kumiro ly'ebisolo erya Action Falls National Park babadde bali mu motoka ekika kya drone era bwe batyo ne batomera enjovu kakati kigambibwa nti wakati mu kutomera enjovu mbu busungu nayo bugikutte n'eryoka edda ku motoka eno nebanga ate ekisesebbula kusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa ekitongole kya Uganda Wildlife Authority bategeeza nti batandise okunoonyereza ku ekiviiriddeko akabenje kano mufiiridde abakozi b'ekitongole kya IWARA era nga mu nteekateeka eno bakyagenda maaso n'okulabika nti bazuula ekibaddewo akabenje kano kabaddewo kabaddewo kawungeezi k'olunaku olw'eggulo ku luguudo lwa Kaluma Pakwaki mu kkumiro ly'ebisolo nga bwe bategeeza erya Action Falls National Park kakanaga abantu basatu era okusinziira ku poliisi abantu basatu be bafudde n'abalala bana ne basimatuka n'ebisago nga kw'otadde ne ddereeva w'emmotoka eno abadde badde eya Toyota Hiace namba UA 212 MAA okutomera enjovu munange embeera bw'etyo bwebadde ebadde esala n'egitomera naye tebibadde byangu kakati abamu ku abo munnange abavudde mbulamu bwensi kuva mu kitongole kya IWARA kuliko Robert Wamala Lumanyika era oyo yaliko munnamawulire wa WBS ndoza mujukira bulungi Lumanyika n'abalala amanya gaabwe teganaba kubanga gafulumizibwa naye omwogezi wa poliisi yebintu kama ekananula agaye nti poliisi okuvaayo ekiryandonge etuse mu kifo ekyo okwongera okwekebejja embeera nga bwebadde
era abafudde nabo batwaliddwa mu kabafu ku ddwaliro erye Anaka okukola postmortem era kuno okulabula eri abantu bonna abavuzi b'emmotoka nti okubeera bulindaala naddala nga bayita mu bifo nga bino ebibeeramu ebisolo oba ebifo nga National Parks anaddala mu budde obw'ekiro ate n'okulabira ddala nti bagoberera nnyo speed ze babanga batambulirako naddala mu budde obw'ekiro mu bifo nga bino ebibeeramu ebisolo
kibi nnyo
kitalo